kulamada talada ee la kuxuriyo waxbaraha diyaariyowga siyaasada London ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo waliba ka daafray wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Ibrahim Aadan Ali Najjar kaas oo ku qayb galay agaasimiyalka guud ee wasaaradda Koonfur Galbeed kulanka wada taladowga waliba saasato qayb ku hayay aanu ku mid ah xubno golaha wasiirada ee gudoomiyaha degmada Baydhabo Angoreenti waliba goobta ku hadalay gudoomiyaha degmada Baydhabo ee duqa magaalada Abdullahi Ali Watiin
insha Allah ma rajaynaa workshop kan tus dareer imey buu iyo guud ahaan mashruuca doorka sanad dareer doono imey taweerney buu waxyaabo oo dhaxal gale ee ka baha doona oo may buu dhamaan Koonfur Galbeed oo dhamaay buu insha Allah faa'iido badan may buu waa la doona waa intan ka baan may buu insha Allah hirgelinta iyo implementation may buu si fudud la ku soo bi doona agaasimeyshe may buu raayse waxyaabaha oo shaqooyin ku dhameeyay booyaming ee may buu laf dhabarka oo may buu wasaaradda dadka may buu day to day activities ee soo may buu wasaaradka soo beew marka may buu raayno soo kale may buu hayaaba may buu lambaahay may buu ayaa kamid tahay marka insha Allah ma rajaynaa in tii workshop kan socdo iyo inta may buu mashruuca guud ahaan dareere in wal dhaxal gal insha Allah Koonfur Galbeed ka faa'iido insha Allah ka baa doona wasaaradda may buu cadaaladda kan ka mahadnaa inay juhdiga iyo dadaalka may buu yagliyay insha Allah sheega arimahan
aanu kumid wasiirida iyo ku qayb galay kulanka iyo bogaadiyanka wasaaradda cadaaladda oo qaban qaabadii barnaamij kunga
holo inta badan wasaarado agaasimaashu guud ah shirbada dadka kala wasiirada booliska marka may taaway hadii Ilaahay era intii oo kulankan la fadhiyay wali ha ku bahay inii oo miri dhal sameey doona mar walba may aragaanay kulan kasta furitaan ila aragaana wal oo feedback oo gadaal oo may la raayso miri dhalshi ah inta badan hanu mal arago marka may rajay hadii Ilaahay era wasaaradda cadaaladda garsoorka eeda kama hanagaana barnaamijkii wada
marka maanta in dhamaanteen agaasimeyshi iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo maamulka degmada Baydhabo in halkaan aan isku imaano oo aan ka sheekaysano police southwest ee u yeelan lahayd police mideysan oo dhamaan wasiiradu ay ku mideysan yihiin hadafkan uu yahay sidii state-kan uu ku guuleysan lahaa xaqiiqdi wax aad u fiican waaye waa ku faraxsanahay anaga ku hadlayna magaca wasiirada arimaha dastuurka cadaaladda aan ku darsaday afwan anaga ku hadlayna magaca wasiirada dastuurka inaan meesha aan kala soo qayb galno xaqiiqda sharaf ay noo tahay marka aad u maasantay
sharaf ay tahay maanta inaan kala soo qayb galo meeshan goobtaan maanta lagu soo bandhigayo boolisiganeed oo noqdoona boolis mideysan dhamaan hay'ad institution-yada kala duwan ay ku mideysanayaan waxa rabayna marka hore u mahadnaqo wasaaradda cadaaladda oo run ahaantii u istaagtay in ay abuurto boolis mideynaya dhamaan hay'adaha dawladda ka shaqeeyo si xadhoodi wax mideysano qof walbana wuxuu qabanayaa ogaha is qabso soo iman implementation qurux badan oo wax qabad leh meesha ka soo baxdo sida markii boolis la suubinayna sida wada ognahay waxa la dhahay xog ururin badan laga suubiya wasaaradaha institution kala duwan ee dawladda si qof walba rulka uu leeyahay xadhoodi oo u ogaado san uu iman in maxaa la dhahay is qabsi sida gudoomiyaha sheegay waxa rajayna in laga faa'iido doono boolisigan dawladdu waxay ku dhisan tahay sida boolisiga way haddii qof walba oo og yahay waxa qabanayo ee tiirirka boolisigan ku dhisan yahay wax had oo la qeexay ay tahay qof walba markaas ay timeesho oo ka galay oo ogaana
agaasimiyashina marka siyaasooyinkaas oo kor laga soo daadajiyay fulintooda marka agaasimiyashi iskala agaasimiyashina waxay leeyihiin agaasimo waaxyada ay leeyihiin marka ila dawladnimadii waa silsiladaas u socoto marka taasna in hirgeliya loo baahan yahay tan kale nidaamka cadaaladda iyo dawladnimada wuxuu sheegayaa dawlad wanaag iyo hufnaan aad bay muhiim u tahay hadii la waayo dawlad wanaag iyo hufnaan hadii la waayo waxa iimaanaya qabsi ba iimaanaya taasna marka in la ilaaliyo
agdambeentii wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka Koonfur Galbeed Ibrahim Aadan Ali Najjar oo kulanka daafuray iyaga ka adkeeyay asmiyaalka guud inuu ficilan bedelan aqoontii waayay aragnimada kulankan wada taladowga habraaga diyaarinta siyaasadda madalan la ka bandhigow taasi oo la fado inuu qayb ku qaadato horumarinta dawladnimada
waxaa la sheegaa mararka qaar in hal maamul goboleed uu naga sareeyo laakiin hadda marka la fiiriyo sidaan anagu u shaqeynayn loo ilaalinayo dawladnimada la isku xiran yahay adeegyada dowladda looga shaqeynayo, dowladdii federaalka loola shaqeynayo, annaga gudaheen aan u wada shaqeynayn, international community-ga loola shaqeynayo, dowlad nagu gaaraysa haba yaraatee oo maamul goboleed ma jiro. Taas marka waa mahad Ilaahay in looga mahadiyo u baahan ismidnimadaas iyo wadajirkaas iyo sharaftaas iyo wanaagaasna inaan sii wadno ayaa loo baahan yahay. Waxaan rabaa mar kale inaan idinku soo dhaweeyo kulankan insha allahu tacaala, seminaarkan iyo workshopkan iyo ray aruurintan la sameynayaan kaalintiin inaad ka dhiibataan rajaynayaa. Wax allaala wixii ka soo baxana wax dadka loo soo bandhigay noqon doonaan haddii alla idmo. Dowladnimada waa wada leenahay, wax shaqsi keligiisu iska leeyahay maaha, waa wax naga dhexeeya annagoo dhan. Annagoo dhan aana ka tashanayna maxaan wadaagnaa oon u baahannahay oon ka midaysannahay, maxaana kala leena. Wixii aan ka midaysannahay inaan shuruuc u samaysano, wixii aan ku kala duwannahayna cid walbaba shuruucdeeda u gaarka ah in lagu tixgeliyo iyadana, wixii fikir oo loogu dari karo lagu kaado si horumar iyo wanaag ay uga sii shaqeeyaan haddii alla idmo. Taasa ugu muhiimsaneyd insha allahu tacaala workshopkeenu uu noo furan yahay. Aad iyo aad aan u mahadsantiin.